Amyuka ombaka wa government mu district ya Kyotera Matia Mulindo Kagugube akubiriza abasawo bonna mu malwaliro ga government okuweereza abantu n'obwesimbu naddala nga babeera ku mirimu gyabwe obudde bwonna beewala okutuuka ng'ekikeerezi yonna gye bakolera. Omubaka bino abyogedde bw'abadde atuusa obubaka bw'omubaka wa government mu district ya Kyotera Apollo Mugume mu bbalaza eyindidde ku ddwaliro erya Kaliisizo abatwala ebyobulamu mu district eyo mwe babadde beekubira mu ttooki mu ngeri gye batuusamu obuweereza eri abantu. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekyotera Dr. Muwanga Edward alaze okusoomoozebwa kwa balina omuli abasawo abatono awamu n'abamu ku bakulira amasomero obutatuukiriza abatakkiriza basawo kuyingira mu masomero gano naddala ku nsonga ez'enjawulo.
Awamu eina abasawo 14 abakozi 14 naye nga mu situlikiti empya balina okubeera abasawo 349. So staffing tuli ku 40%. Zijamu ebikanga 3 or 4. Badokita awamu nga tweyawo abaamaggye n'abalala bonna abadokita balina okubeera 29. Ku ssaawa eno tulina badokita 6. Staffing y'abadokita tuli ku 20%. Mu ssaasira oluusi ebimu ebitagenda bulungi naye nga staffing ekyali wansiko. Mu theatre abagaba eddagala lye bayita anasthesia baina kuba
12 tuinayo. Dr. Sachel Emmanuel yakulira eddwaliro eryo erye Kaliisizo ewabadde bbalaza eno asabye gavumenti okwongera ku muwendo gw'abasawo kubanga be balina bakyali batono ddala.
Okusoomoozebwa ebiseera ebisinga abazadde okugema kuno singira ekkuu n'osanga essomero nga lirimu Kaliisizo naye nga ligamba abasawo bange bano nti temukola ki emujjaayo ekyo nno bannange tekirina kuba bwe kityo kubanga ministry ye education gyensuubira nti amasomero gyegasinga okuwuliriza gakirambika bulungi n'ebyobulamu kaakati ku omukulu w'essomero bwe tusindika ttiimu zaffe ez'abasawo baffe abalungi n'obakomya ku geti n'obagamba nti ate muyingira oba tonoomye nze wabula oba onoomye ministry of education.
Abamu ku bantu abeetabye mu ntabiro eno basiimye abasawo olw'okukyusa mu buweereza bwabwe ne batandika okufa ku balwadde.
Kolanga oddwaliro ddala lye banzijanjabiramu abaana bange mbakuliddeawo n'abasawo abasinga ababazaaliza bonna mbamanyi mbalabawo bwe nzija mu ddwaliro balaga nnyo saidi yange mwengwa era ne kusaaya kaakati waliwo ababadde bakije gaya agenda kwogera ki mazima amatuufu nzije kwebaza abasawo sibala disi nze ŋŋanze ng'omu musimu
njagala tulifuna mbujju kubanze kesi yange ya mental health naye sikyagenda Kampala eddagala ndifunira wano nagendanga mu ward 16 e Mulago naye kati ndifunira wano ate nkulwako bulungi.